IP Music Production.
ZWAP.com.
Yeah.
Humble Jeezy on the mix.
The Camp City. Lost Kings.
Who the only one can do this? Inspire your breaker.
If when if.
What a lucky, what a snap, man.
Yeah, this is a boy, bagam.
Uyumula mbangwe, tefonde umfapo kwa tmairo yari nipeti yari. Tuwari muma na mana ma baby, uka muma tololo na coin is kwet yari. Dei mafe new banki aleti, yari lapo kuwa kai baleti. Na filila so shte poro kireti, njevele jombo ilire, furuka deti. Gani mkwata no kutumpa nda tumpa, kupopoka na maboko muma tumba. Teti umpala mine njenja negumba, baka kupala ulanga watangisho kutumpa. Anyways, narifika mchikurwa. Attention, naripoka barisulwa. Sasta pochira chine chatula. Ponish na idila naifi na naipula. Dei mafene nkeche narisenda. Shotiri wagai warishetia. Nariposa wantu warifenta. Shira kinsara poke buwa narisenda. Jebele ea chokera kuti. Nimurangane kumanjoyo harina mfuti. Futi, elo nishi neze musuti. Yanyu wani kumaka sana neze na kuchi. Nati nizachita buwanji. Nikangena mumasero ni kukona panzi. Osati na isako kuchipasa kashi. Konikani na pomande chanichosa gasi. Kwana ni reke ni koni. Zine mtu wane no aya ni mabloni. Ine njine celeb kuzankala mastori. Mizami chosa mokaini ni pasa ni foni. Gala kumvera chema sakari. Yanimbe sana voice achichosa pomazari. The way you address inu one kori na mari. Njebele no problem nimitumile buwanji. Buwana adiamo na yenda. Nilifu frustrated ndarama na sarenda. Kuma sana zibi hata zidinga na chinyasi. Na mucha ya kajati ka back to sender. Yeah.
Ah, amjwana lomba mtarari sheta. Pantira na muma takwaba. Mtarari dababa timpia mwaka onti shaya. Shari buwera. Foro indeto atarara wakutarara. But anyways, wafi. My name is Drunker. Yeah, the Camp City last king.
How much is he on the mix?
Yeah.
Who the only one can do this?
ZWAP.com.
Jump man, I see ya. Yeah.